Yeah, this love and harmony. That is the drama. That's Lunda Raya's Babosa. Yeah, yeah.
It's an ability to find a dog, you want to be the enemy number two. I'm ready to do a sassy for Munda Shahia. You go and book my Isha Yapa Tapote. That's only a kid by Gino Maria. The find a dog, you want to be the enemy number two. I'm ready to do a sassy for Munda Shahia. Maisha ya batapotea, tatumia kipaji kama raia.
Mwangu na maganda wala uncha ni mnione. Mjena riziki yangu kama daweri nipone. Matatizo na mimi kwa nina matatizo. Kutwa eka eka sina hata chalikizo. Na looks me gozi vele kwa kazi mfululizo. Na wenye chuki na mima nalete sina hizo. Nithiri ya maigizo tena enye vitimbi. Mungu maja shingo yale enye mawimbi. Asono na wanatufanya zima pimbi. Anakupa kesi kisha na play masimbi ya. Kama una nasa washa koroboi. Anavotaka rusha kama vile na kudai. Moyoni mwangu mina kosa kabisa upendo. Nikitazama kila kona ni magendo. Magendo.
Itani bidi kufanya vyo vyote vile yemi na vajua. Ila mbele ya dola sasa kumunja shahia. Ili kuwebu kama isha ya patapo.
Nyuma